sakiraaɓe heeɗiɓe jam ñalle moɗon bisimilla moɗon heɗade faabodiren yewtere kertanade neɗɗaku yontere fuu miɗen dokka haala jaaleji keɓuɗi tiɗɗallaji banggal ndenago waylidagol wattu e neɗɗaku fa yettade yimɓe humaniɓe wallude ɓe sembe kabaruji ɗi imma daraji banggal neɗɗaku hitande 2026 fewdi e tiɗɗallaji goɗɗule leydi meɗen ndi Mali dow faabamuya nations unis e gollidiɓe muɗon ana anni wallude yimɓe 1,300,000 ley leydi meɗen ndi o imma dara puɗɗoɗo le fuɗɗore lewru février nduɗo bamako ɗo an hasindini milliard ŋaji ko ɓuuri temedde 3 CFA hitande ƴaɓɓine nde kalisi kasindinaɗo heɓɓakano ɗum haaɗi imma daraji yogaji laati sababu du faɓe darta gollidiɓe heeɓe yalla ɓe darano ko ɓuuri million ɗiɗo ɓi adama komin mbiyata invité de la semaine ɗum momin keeɓi Lucien Simba laamiɗo hannden ucca ley Mali waran holliten anniyaji maɓɓe e tiɗallaji ɗiɓe pewti en timminirano mbowrinɗen yontere fuu ko mbiyata proverbe de la semaine ɗum bandol moƴƴere bonata abada e garan keɗɗenno ɗo andiɓe neɗɗako kolli tan en ko paami e dowgol bandol sakiraaɓe ɗi woni sembe kabaruji ɗi ɗo paalel haalɗo min Ousmane Ñaly ɓuri woni noon ɗo Amadou Sanago woni noon to ɓoggi janɗe to sakiraaɓe bisimilla moɗon e heɗade nde yewtere faabodiran leydi Mali ndi ɓeydi imma daraji muɗum banggal jaabuji neɗɗaku leyɗi imma daraji hitande 2026 gouvernement o kañe e nations unis fa yettade gollidiɓe muɗum an anni daranade millioji yimɓe joguiɓe tiɗɗallaji dow hollitinde ko golli fa yettade ɓantare jaaleñi keɓɓe tiɗɗallaji ɗi le o imma daraɓe anni wallude yimɓe 1,300,000 jawdiɓe kasindini faɓe gaɗa o golle ana ɓuuri milliard ŋaji 3 CFA ɗum hollitama ley fuɗɗode golleji muɗum ɗiɓe anni wadde le hitande 2026 banggal neɗɗaku ñande alkamisare joyi lewru février ndu ɗo bamako ɗo mi hawrino e o batu anni o keɓinimi en dow jantore Mamadou Sama Sekou e sita sidiɓe
ewi kanko debbo yuɓno golleji nations unis le Mali kabaru golleji neɗɗaku Hanna Singer Hamdi heeƴo jaabu golleji ɗi fanda muɗum faabade jamare nde yalla e bawta koye mabɓe e hinnade janggo mabɓe e hakkillaji millioji kewɗi yimɓe ɓe jettitaka nangude faabaji ɗi yo kabaru gurdam ɗon e wimakko
wadde immadraji hinnade jamara hannen yo fiɗe dabiriji hunjude tiɗɗallaji ñalaɗo warande mbeɗe hasengini sanne e faaba muña no yaawiri yalla mi heɓame faabo jamare li watti fuu mema muuyi caggal muɗum hone baali hinnotoɓe du meɗe hasengini mumen sanne saabu so wala ɓe baali hinnotoɓe jamare ko wonde tiɗɗallaji walano faabira
so kanko ministre cumminiɗo callal médecin colonel Assa Badialo Touré holti peltal gouvernement o faabade yimɓele hofiɓeɓe ɓuuri foof egguɓe e kañe lonjitiɓe leyɗe kerodirɗe meɗen ɗum wiide wirfagol egguɓe ɓe e jaabu kuteji weltere wakkati yo mawɗi e golleji laamikoɓe ɓe
le ɗi golleji dabereji fof fiyama yalla dien e deejal ana heeɓe jamari ko heemu en e ɓeppanukkoji mumen heɓana wirfito wara jooɗo gelle mumen caggal muɗum laamaɗo kewɗo du wara fuɗto golleji ɗen nokkuji yalla jamaren ana heeɓa nafa
ministre o tiɗini ɗum gollidal hakkunde laamukoɓe leydi ndi e kañe kumniɓe golleji neɗɗakuɓe yalla jaabu kantiɗo no heɓane kasindine déplacé en e kañe jongitiɓe
meɗe hani fa hannen tinnade weltita golleji amenen ko naari banggal haɓude tiɗallaji mawɗi ɗi jamare wonle muɗum ɗum wawi heɓude lawol sono walani amir en jaa leyɗi fuu kañ e baale faaba muña en dokkodira juuɗe yalla golleji ana huncina hoore yarda yesso
kanko keƴaɗo déplacé en Oumar Bari holti weltanki sanne immadraji ɗi laamukoɓe kañe gollidiɓe mabɓe gaɗiɗi kannoon mo daraɓe tinnade jogitade ɗiɗo golleji ɗi wadde ɗum noon dago fewde laamukoɓe wadde bawɗe mabɓe fuuf yalla newa muñana heeɓa wifagol egguɓe e ley nokkuji ɗiɓe jeeya
mi weltihe sannen caggan immadraji mawɗi gouvernement leydi waɗi baale faaba muya en ko won ɗen nokkuji to jamare jooɗi du ana hani salmede sanne saabi ɓe waɗi golleji mawɗi mbeɗe tewtora fa hannen ɓe tinnoɓe jokkina faaba muya on porto ngaji fof yetti nokku amen ɗo wadde amen ko wawi hono misali jaati walle noddirtene ACR kañum wala fof ko waɗna amen somi ñawi min heeɓa sowrede to walle noddirtene développement social ɓe fa hannen ana wondi e faabat amen cafaji nandan muɗum gaɗɗu e tawede fo kolleykumen haaja wawa timmude
ɗiɗo immadraji tawde fof ko heddi golleede na mawni wakkati jouno ko ɓuuri uñaji 900 e uñaji sappo e joyo yimɓele na eegi yaade nokkuji goɗɗi heɓɓe mabɓe ɗum yo rewɓe e sukaɓe sellaji ndenagu weltere wakkati kay ɗum cellal na jukkiti tampinde sanne millioji hewɓe yimɓe e ley leydi ndi noon micitini kanko yuɓno golleji nations unis le Mali
ñande altinere jeena lewru février hitande 2026 fulɓe guindi an karo Yawa le komin koporo birfitage le ngende mu bandu tiagal duubi kewdi ko eggi ndogube sabe rafinde nagu ile hitande 2018 kana ko mer en fayottade habe wombe le onuko bisimibe le jam e deejere le wirfitagol mabbe wadde onuko be ndukindira hakillaaji hono be ngatta faabe joddo le jam e deejere kanon be kultiwde be tawiti Allah jogaji bangal ndiyam fayottade ciudi e nyamri Ali Hammadun kejaara hala be igube wartube sede ke do palel hala Hamma gindo kejaara men gondo kor
ele wargol amin koporongol e kuya e seyo ko wadi e majjum min meeri sakki kemi amiruji di sakki kemi anda be teddini min sanne be jowti min be wadi ko yoni wadede fu min haldi du anda mi wasa e famirde be holli du garangal satti welde be sanne be immike du min jokkondiri min yehi min timoy min jeewi min yi'i no dum worri ko wodi ton fu fay gotel ko humpini min wala e anda cadele de du min hollitibe be bami anniyaji ko hani mu'inede majjum fu e be anni darade darnde mudum fa danya ko laati hande ko buri sadde jaati kay fu kabaru ndiyan dan so ndiyan dan yawti fu kabaari ciudi di botor du darta ko mere an hande ko dum du hala mo andon don
Ali Hammadun jaarama e le cercle cor region Banyagara himbe hewbe e gube anni wirfitade le gelle mu ben won nanan laaji ka bad yude ton di ima daraji matam sabe woltam wiede dejjara an wondi e mate le on nokku himbe be do an gondi e famrude don e jaalini di no jodirto le jam e dejjere en gardan tiagal seda yottade bankas do tidallaji mata du le dubi tiakitidi di bangal rafinde nagu kanon tarki yogaji an ngada sabe di e gongoji bawdi weldi himbe sanne o debbo doggino sabe rafinde nagu yobbi tiagal mudun suudu mun na du sakirabe mudun o debbo wana do molo tan hebi le onugo hawri gorko mo yidi bamu domo e be gondi hande le jam e dejjere dum woni ko debbo holtiwide kabaru o debbo kejaado meden gondo to adama dele togo holliti en
do nuku déplacé en bankas mandeji basi o natake nokuji di fuf ele ka do mbuyunki e cikitali ku njagindo natini fasane o do déplacé mursi ko hewi ele basi o so ona yakawere mako ko bismillah ele onuko o landinke sede sede fa o yidi neddo mo o yidi
ambora bay marala
mimi iwi genni amen le lam bajangara sabe la fi dejerne wolle ke woda feso hune hebe kan dum wana ko mujji mi wari mi jodi lam bankas mi hebi don gorko mi wadi dewgal mi de do yalla jien e dejer ana warale leednin homo fu heba wirfito suudu baba mudum feso mingi mi wawa wirfitade kasin suudu baba dan dum torrata kan sabe mi wadi dewgal
nonu de no alaka hakli nyumandi
habugul dewgal makko kanko Ousmane Gindo neddo kunoku do be bisima halaji mu hewi sanne beedaade kabaru asuluji mabbe kan dum ti alaji goddi kurtugo mabbe o nafi sanne Ousmane holti wiide wona goddum fe sona gilli
il y avait une femme
debbo dibado goto mo gormu dum warale wolle me mudum joddi nuku goto meden nyaami tan li al gotandu mi habbi anya dewulde mo sabe ana tiidi non ko wirfito ya suudu baba makko feso deejje hebama handen on welti sanne sabi mi e makko mi hibdi bingil
avec un enfant à mes côtés
bangal oro janta o wodi noddango bataki mawdo to bankastun basina wawi helde ciudi fay sayfitinde kureji ka wafu haddi karute e gilli odo ko waru gilli e kanya yakawere bangal gondal hebanen dun woni adama dele tugo gila bankas
adama dele tugo ajarama en jottige joni ko mbiyata invité de la semaine hitande 2025 ti dallaji kewdi mata bangal nedda ko le mali al musaddaji kasindinaade fa himbe balle keba kan dun lati sababu fa humni be nedda ko baylita sardeji mu ben yal ana jukina golle wallude himbe jogi be ti dallaji fa e tawe de cadele be kebi gollidibe hebe wallube be yal be darano ko yata himbe million don le leydi meden di tande 2026 natunde jonde ko be jidi tafon yo dartude wallobe yalla be darano fa gasati dallaji godude bangal hande nagu waylitagol wattu e neddaku momin kebi onono dire Lucien Simba kanko lami hande ocha le mali holliti en ko wada le hitande 2025 e anniyaji mabbe ko hitande 2026
le bilan de 2025 est beaucoup plus attention
golleji hitande 2025 bi ko buri bilade mudun yo kabaru ti dallaji kebal am saddaji mi ji lati do sababu dun mi dawta no yawiri sayo golleji faba dibi ngadanta jamarande no lati fuf koy 2025 lati hitande lati do sababu min jida e pabotobe heybe sabu kibi nonde wakandi kalse amen miloji temedde de miloji jegom dollar yalla fabaade million goto unyaaji temre jetti yimbe le leedindi fuf bangal gede kewde 2026 tu goto sanne tinare le komi golli wattu 2025 sembinde guldal amen pabotobe be yalla min bedoro jawdi min mbele wadi dum latto sababu mi keba faabaade yimbe le hewbe kasindini be hunde ne buri fuftidude jungo amen woni hinnaade kabaru gulleji nedda ku e yidiwere beeda tuugaade do kabaru fawaaji sambinoji dabareji dubotudi dum woni yela kayadun sugula gouvernement mali ne kani dun gullude dun sab andon wiidi kabaru faabaaji di yo ele wattuno dabare golle momi lenni ko buri hewde na joobi do humpitingol yaajungol dum kinoto dum dun fa hande en kumpitan do kasindine e hani gollede e kaydun sifaji mawlataaji sababuji kebal am saddaaji di nafata jamarande yawtude kabaru humpitingol di dabareji amen golle min jottoto dun yimbe yayla famminde be nafakaaji faabaaji tottugol am saddaaji leedi manidi hultinde leedi mali na wawi jaati gullude kabar mudum sabu na tan kabaru hebgol kalisi dun wadde ne wamunya faabeteebe keba faabede dum woni ko yiribi e leedi mali jamarande kay hono duu jabbididi buri fufu e gubbe be mbarata unyaaji kiwdi le mali yogitibe leedo kerindirde e meden ana wodi don be leedi mali ngartibe le leedi ndi kana wodi hoyfube kebetelaaji wotere wakati yomilongaaji kiwdi yimbe le mali e le hitande 2026 tugade e dabareji hongoji dimi jogidi hanbe faabere be yottoto faa ko bi miloji joyi min police dun no hinnaade faaba ko bi miloji taton yimbe le onon etiabu
merci beaucoup
Lucien Simba a jaram an lamido handen ucha le mali a holiti en golleji gaddon le hitande 2025 e anyaaji modon na ko hitande 2026 hello min noddirta artiste invité min kebondiri e Ali Baba Cisse o neddo sare ferele cercle nyafunki region Tumbutu ka handen mo joni do bamako do Ali Baba Cisse o jimo piodu guitar holiti en ko wadi illa fuddode fa warde handen o halidu hala egube wombe leydi meden ni kedden ko kaltidimi e makko
Lugande andu do filabilto mo anda ya bayola Sadi sadi ma Sulaimana inabu nya joro padine ma tanda bare
ni ma damagelam
Na yama Sadi sadi ma Sulaimana
ni ma dama gelam
ina bubu nya joro
ni ma dama gelam
wadini ma tanda bare
ni ma dama gelam
tabare de ye dawda to
ni ma dama gelam
ujodi tina joro da
ni ma dama gelam
ujodai pati joro da
ni ma dama gelam
Danima dawangelam Bo danima dawangelam Sadi sadi ma Sulaimana Ina bubu nya joro Wadini ma
Sadi ma andu Ali Baba Cisse sakirabe midmilon kebi famu sanne andu be kay anditi be anda be du andan handen hom woni Ali Baba Cisse Ali Baba Cisse sadi ma
aisi
ada selli
wala be selli basoda
kam
alhamdulillah
e sakirabe no mbiru mon hande miden tawda do e Ali Baba Cisse e rubrique mo biata artiste invité de la semaine mi ngari nokku makko kanko e afu gindo e Ali Baba Cisse woni pio guitar o kanko no jimo o e nantino o yo afu gindo kanyindi woni pio tumbude de to kay halnimi hon woni Ali Baba Cisse
Ali Baba Cisse so indama e so min jeyi hedde gimbal yoga mbiyam Babu Hussein Babu Hussein Beck mo Becko Abu Hussein beyda Baba Muhammad jonno inde ande do ni Ali Baba Cisse mo Sara Fram Sara from Baba Jawra durede darade ko fek sama sama nyalla joraka ton ekitimi gitar so mbawmi kambe codini kam du jeneso codini kam mi tokara Ali Ngari Ali Modi Bokar jando nyangado bi yu kanaja jotno bi kulu Ali Ngari nyangado faami nanno mi fuddi yimde illa mi suka illa mi baddu illa 69 mi di yima ni fiyanno gande ban hen koggi mi fi bigini tiagal mudum 76 jeneso sodi gitar e mi mbawdo fu woni arande mbawdo koki kam ekitinda arendo du duanza jia biya amul sisi biya mir duanza
ah duanza jomu jia amul sisi
amul sisi biya mir duanza
heda tobi duanza joni
ayo
tan beldi sanne
don wuri do o anda wallahi mi gitay mu kam yibe tatto ekitini kam amul sisi e bamuy toure to e ngorku ali farkature
d'accord men pou no la denne hono mobe jabino natirado nina
mobe ka ne be jabotan
jabata
mobe ka abale be jabay joni ka hunde so no fudi ngada tan awada
anda sinu ni ari yidi
sin tam ndenti mi fa bomiko ko be jabay ko ni wadi so tampini kam no piste wi kuki kam lawol fu min adamu itam tampirta no tampini joni so sarama bi accu sa accay ko be mo fomi ala hande ayo
nenno hedwon jaati ko burda haale le jimmaada di
haala jam di fu do kawral e gaddal dum tamoni jimam di fu ina du hunde ko wi modja jimo do mudum pre circulation circulation routière en ibadan conseil yimbe be petit pas mais vitesse sanne modja mais haala mi rentina bo moran koore tuba koore a fami jogi jimi du puli puli kala mi kawral habo modja habo ka modja ne fonna habo modja haboto woni fu bonnan tan a barmo inta a fami kawral a dum woni nema ko woni hunde fu son kawri wala takil goto a fami wala fu kon kebata
ne ne demle woni fu renjimata e
demle burmi yel san ko ka fulfulde songare bo moro karam sendu e tuba kure e nayi jimam san san
a wadi album ngaji nena
wadi album ngaji joyi
te
jalti didi an bilitof
ar wonde landade
mudum landade mudum
kanyum d'accord important c'est en ketto do gaati sa de kasse non
jimul jimongol ngenda min de
gendi mo jimida beka yalla himma gendi mo do dido ana belto hitto bi sijo tamani
miya gende beka beka bena yokot chogudo ma yo pale wo meregata ma yel joni faminga bita Mietan jafenke faminga beta
Urobeka
Watan orobuku faminga beta
Urobeka
Mietan soko sanduma yo faminga beta
Urobeka
Waram marababa yaura faminga beta
Urobeka
Mietan kumeraga wo faminga beta
Urobeka
Miangendi beka beka bena yokorta Choguduma yo pale wo merekota maye
Faminga bita urobeka
Ah began ko be mila tabe beldi sanne joni Ali Baba Cisse ede andi kay ede mali do fiobe guitar mobe sanne andabe faysi a tawa ka li mabbe a wadda e mabbe hono alfarka toure hono afel bokum en hono baba sala en e milande eskare ay mabbe do gollide mamoudou keli en be fou fiobe guitar sanne yimobe sanne andabe le leñol fulbe korborobe ar gollide e mabbe na
e be fou e andi kam be andi be min gollide du min gaddi kosel ngaji kewdi joni non min kam hebe sans yaldude yaade tiagal leydi dum tan woni hakkune meeda sa dum be gondu fumbe andi ko gondu ko be andi joni min majjino mi hoti cuudi mbi mi haare moyde ay demangal laata yirno yirrumi bim joni kan wartan sursto bi se accina ka hakke e sa sofi sofi den goddiri fu sekitoro to fuddito halno do kubbe bamo ko ga kubbe nanna so yehi mi dari goddum donki gasudu fu wartan do kasi mi jaw sala an wa hubutinde kasi dum wartidi kam ga joni woni fordi o do gidam
o gidam woni manager ma afugindo
ah yega mbi kam o woni manager ma o manager jati biso o yeytumi hay o nani kum nanay min hiccimo ka dum wala andal de ah mi hiccimo wala andal
dum way bildi kabaru
so wadi bildi kabaru tam kan ko ni patram fami
mi yeren projet ngaji ma do
projet ngaji
kala ay holtino wiri joni ala ni wadde album ngaji didi ala laneni album
wadi wana wana di wadi album ngaji yaltay
di jaltay tan heddi joni
yaltay tan heddi
den ciagal dum hedo woni projet ngaji goddi
concert
ngaji na
concert ngaji an hen animation ngaji an hen kurtunguji an hen holo wete du lamru an hen yaade yewti yimbe le salon fu an hen ne du fu jindum yawtu le salon fu noddi kam yahan kanko afoɓe kalda soɓe kaldi so mbuɗo goto ɓe kawri so wimi yahamin kam yahan so yokkata kam fof mbuɗo so wimi yaha somi yeehi somi fiƴi fof mi heɓan hunde mi nangue teral kina somi jooɗa somi waɗi ko jinɗa ko taw waɗana ko jimmi ko
jaadi nden heɗi woni tiiɗallaji ɗi kawrata e les golleji ɗine
tiiɗalla o kan heewi de puisque yo tiiɗal mi fuɗɗiri mimi comptable noon bon golle ɓi doddu e jundu e doddu e ñayre yarata a doga ñaña naddiri a ñaña fa gasini na dogi wi fam hawrede kolli ɗi jarata laawi ɗiɗi jarata nokku goto sa yoƴo artoto de
nan ɗum waɗi tiɗallaji
waɗi ke tiɗɗal ɗimo toneta fay goto de mi nanni kulle ko nar jarata ala ton comptable mbiya yiman jartanu yana fay
sa galmuɗo mbiɗa latta demowɗo
awna mi latta demowɗo kasi demowo kadi waw latade
noa
ka comptable o de ɗum woni ko gasata kañe oɗo ka jarata wallahi jarata jarata jatia
comptable ɗum ka joɗɗa le bureau gono golle laamu ka nana a lima buuɗi yimɓe
mais demal e jimi jaara sanne jaa ndemowo fa keɓa ko keɓata ko garta kasi jima fa keɓa ko keɓata ko ka kañum e laamu o ka walla hay nde joppumi laamu o de mbimi warta e demal ngal e nden hele kakiri nde waɗi e leyidi aminde hele kakiri ni bonni ka sona ɗum ka wona goɗɗu noon goto fof bonni sona hele kakiri garɗo e leydi ndi timmi ami
ok haali haala helan kakireji dokka mbiran noon ko gonduɗo ley leydi meɗen ndi ayi ɗum laatake sababu kay e gelle kewɗe eggi ley leydi meɗen nde yimɓe hewɓe joppi guure muɓɓen an hoorema yalla a milta an hoorema woɗɗa ɗo nde saabu hande kada mba jetta an hoorema déplacé de nawno
kañum jaati puisqueomi toon wawa wande ko jimmi ko
a wawi wirfade toon
mbiɗa wawi wirfade
kaa wawi wirfade mais awa wadde ko jiɗɗa
wawi wande ko jimmi ko ya puisque mbi mbi padi mi waɗa mi yoppi kina so joni somi yeehi kina soɓe tooñi kam de andi ka so miyimɓe toon kam watta ka somin gari ga ayo ko gurdata ko ka waɗan de a faami ka bange mabɓe kaɓe joppan puisque sa waɗi fa an tooñi ɓe neɗɗo gurdama sembe somi accu fof acca koye
jom sembe wawi haroya
jom sembe wawi haro wawi
noon jaadi mais jokka hono egguɓe wonɓe le leydi meɗen ndi waroɓe bamakon yaade le nokkuji goɗɗo heɗon ko mbiyata koɓe kaani waɗanede ko hakkillo ma
ayi ko hakkillam de min fof miɗen hen ɓingel adama sa wembama fo ɓe mbi so mbiya wembama fo gatan faami dakkirɗo so wembama fo hawan min gari ga laamu o ƴeewa ko waɗanta min
kettine kene ɗo joni les reportage ƴaɓɓiɗo hitande hikka 2026 nde guille 2025 e kolitino wiide koɓe kasindini faaɓe mballa egguɓeɓe keɓay ɗum e hikka ɓe kolti wiide fa hono million taton eko ɓuuri ɗum woni hanɓe wallede nden koɓe kasindini kalisi muɗum ko ɓuuri milliard ngaji temedde tati woni koɓe kasindini milliard ngaji temedde tati sefa ɓe kasindini fa himɓeɓe mballe mais faaɓe keɓa ɗum yaafa pasaɓe keeɓi ɗum ɗu aɗa andi
répétition du yaafa
yaafa ɓe kasindini ka fa handen kay wallede kam humanitaire ɓe jaha ɗum holtinde wayito golle o yaafa jokka e gaɗana duwa woni fa hande yalla himɓeɓe
allah newnu soɓe keɓɓe bade ɓe jeggui tamin
bade ɓe jeggui taw
ayo
jokka comme mbiɗa anda egguɓe egguɓe baale ɗe gonton
koyi min baaleotomin andi toon fo mi hantoon mi anda fofoy walde goto
hay sa yettake falaje site déplacé falaje andi ɗo bama ko ɗo sa yettake seenu site mabɓe anda toon sa yettake kabala site déplacé en won sa yettake e hedde jalakoro
bugutotondu
won
jalakoro bugu ni gommi
hay ayi ɓe gonton jotto e baale ɗe eggu ɓe wonton ande yama
keɓnuméro mabɓe
ali baba sisa anka jokka tinnoto e jimi ɗine a tinnoto e guitare oni yalla aɗa heɓa yengeji ɗi jokka andu a yande jimonawaɓe kamɓe du gandanaɓe weltare tan kamɓe no ɓuuɓe ɓerɗe mabɓe
d'accord mi wonno jumol ka ana hollita tina keeɓa cahiɗo lobbo so hunde fo gasa
d'accord ha keɗaɗo jimol gongol tafa
ko allah waddi fo jaroɗa tan
hayɗi
fo heeɓi cahiɗo lobbo fo gasa
hay bisimillah
ema koy
yeraki ko Allah waddi kayinde sune wanda hersa yotto tan jasi mayde haɓo woɗa sagiraɓe yeru kawral nemo walla sedenjini nema jalla ɓoɗire ɓerɗe golliren andal tabitingale wallare adi maren muñale sawrare yelimanaku
so do wade ni balbe marjam yene mamo bala je kange na foji be de jaide tajaral buri sigita de jilli buri jaudi aduna di jawdi marandi kawral gelle berde labde do holare kolleji none jogudi ngala adaru kallu buri sikita de jilli buri jawdi senji dendire mbawtan donge defu sabi jillindi yepindi uro kuro walendefu o walda jingile waldende enfu emputu ge kuje mane wakilade do sahibe jababe jawuden di halfine soni ko be jappi to be berde be jina jate suba to be golleji sen fu yallati ma bibba waldende ganyande timman tajaral buri sikita de jili gure jawdi aduna
Allah dande ana weli guitar o du waay dun sanne e tappo tumbude dedu afunaabo nante afu gindo sa Allah militant sakiraabe hedi be ana belti sanne joni ka yi emission e boddike mudun sanne e jokka jottike e mbiyan kaddi makko fadde meden seedude hedi won ko biyata hedotobe en wombe li mali hedotobe studio tamani e anjaati ko biyata fan ngaji mari hewno ko biyataabe
bingal adama aranda kam min jotobe fulando jammabe min lamdum dar lamdo dum en nyaago lamdo al hokkum fi cella den jumbulaako e battende lob bi selmina radio studio tamani parce que vraiment be golle bi nana kulle kewde bi nana fu tamani studio tamani min nanata nena bi dem barki non san bi dem barki non fatimata si bingil adama fu ballo neddo faa haa yareeso a waawi yobudi joomu kede min kada duwaa al hokkan cella ne modo fu cell e battende lob
amin
ko darten ko dum woni kawral e kebal e nema Allah neewun
Ali Baba Cisse a jarama bandol yontere de mojjere abada bonata don bandon goni bami de yontere gol purul an holla wi de golle lobbo ko lati fu ne heba nafamo don keddeno be andi be nedda ko kobe kolti en wi de woni kanko docteur Birema Eli Dikko Abdul Aziz Ba e Amadou Diallo
wono yum mojjere samata ho miliwe dum ay muka ko miliwe dum halaka yo gonga halaka yo gonga wono gonga kenen gonga hande dula to gonga jango gado ko boni ay fiso wiltiki hande so yihi yeso fu tamprata heba to batangal mo mojjata gado ko mujji kemo ngadanta o so andanal ma Allah ne ya Allah na andi wala tar sababu na ta kuna may kunko anduno latifu andoro wa hebde mojjere goddo tagal so ando hebali ko yudi mara do na wa hebde mojjere tagal do mojjere sabata ngade ko mujji do buri
non jaate sa wadi ko mujji ka tan amursata sabo Allah ngadirda Allah ne o jobo a fami abude bi qur'ana jippini famaya amal misqa la zarratin khairan yarahu famaya amal misqa la zarratin sharran yarahu neɗɗo waɗi fuu hooren waɗi o ɗon na holla so a waɗi ko moƴƴi Allah yoɓete ko moƴƴi
yidde wiide tan Allah bonnata moƴƴere neɗɗo kala moƴƴere mbaɗɗa a heɓan nafoore mum so heɓan nafoore mum aɗon keɓan nafoore mum laakara ina heewi kadi hayso tawi e wuurani barke mum heddo ƴesgu maɗa moƴƴere kam bonata moƴƴere kam tone mbaɗɗa moƴƴere Allah yoɓete
sakiraɓe ɗo kadduɗen e yewtere meɗen faabodire nde hannden miccintinno wiide ɗo paalel haalɗo Ousmane Niall Buli wonninno on ɗo e to ɓoggi janɗe to Amadou Sonna go wonninno en ton to tayɗon limmani fuu e manggal muɗum on jewtama heɗade nde yewtere faabodiren wassalamu